ashisa na madi ya sawashisa. Kala no peti na tina senzi speech piece. Sizenye mishini ndona senzi speech piece. Pati za dele, dele sa dele. Ikanda la ashisa na madi ya sawashisa. Kala no peti na tina senzi speech piece. Sizenye mishini ndona senzi speech piece. Umelo kishi, sizenye mishini. Waze roboti ndona shige white out. Stole na magenya ndona city 23. Asuge 23 ndona spara nye cafe. Umelo kishi, sizenye mishini. Waze roboti ndona shige white out. Stole na magenya ndona city 23.
Was a robot team.